mikwano gwange lina emikwano lina sento lina kimanyi omulamu gukunyumira nange nyabo bwenkulaba olwole nzijukira bwenali omugagga gandina emikwano kumu naye no nyabo beera mugezigezi abantu tobeesiga nnyo mbakyuka sibeesigwa tuwana emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero yina kyetaaga kati no nnyabo bw'aba amaze okukifuna oba bwekimala ne kiggwaawo nga n'omukwano gw'olugukubye nze naye nnafuna essanyu kuba nnafuna abasinga yesu buli kandabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kandabeerawo yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano bakyukakyuka naye mukama atakyuka bwanjagala leero nenkyera bwatyo labayo talikuleka yadolina ekirwadde nga kikulya oba bwavubuze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi nanyiga emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu nalina emikwano nga twesigangana ng'era abagamba wendigwa we baligwa nalina ssente nga nabeera balina nga bwendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma ffe lwe twayoyanga okulya ku kiwumba nga tutisante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano gwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera akatono nnyo bunabwabula n'emikwano ne gidduka nali sikimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu sibeesigwa buwe bugagga bwe twalina sente zaatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo sikyesiga bantu neesiga mukama atakyuka anyway.